Happy birthday to you, Odogwu. Happy birthday to you.
A special dedication to you, my lovely friend. Apostle Dr. John Oka. Odogwu Chineke chọrọ mma. Enwere ike ikeji abụọ ya na ikeji egbe amụma. Onye dị n'aka. How are the yeah.
Onye Chukwu nyere ọnụ mmanụ, bido n'ite egwu wee jere Chineke ozi. Onye na-amara ọjọọ n'ọka, onye ahụ n'ọbịara abịa. Ibe nwere mụ, multiple albums to his credit. Odogwu Chineke nyere ugo n'ọmanụ, ebe ahụ ka nọ mmanụ, ụgbọ ọgwụ naa dịkwa n'isi gị. Chukwu gọziri onye ga-akọcha ya ooo. Onye Chukwu gọziri onye ga-akọcha ya ooo John. Onye Chukwu gọziri onye ga-akọcha ya ee. Chineke gosi igo gị n'eluwa ị na-alụ olu. Ike Chineke tinyere n'ime gị ka iji alụ olu. Ndọhị enwela onwe ba, onye isi afụwa ụzọ. Onye ngwụlọ agaghị ije, ego ọ na-akpọtụ n'ọ. Ọ bụ ihe ka na-ekwu, ụmụ ụwa nụrụ olu. Adoration ministry. Get in on the di. Ye ma vu gona potu o. Ye beta ne ma vu o. Ye vire ma ma ne me. Ye ma vu kachine kena. Jiwe walu bo. Apostle John Oka. Awaji o. General Overseer. Tabernacle of praise o. Adoration ministry. Oga de kwa no de ma. Even a woman and Milly, this and yellow woman in a car. This and yellow bag and then one at all. Chuku was saying, what does it do? Happy birthday to you. Opposite the popular body, you can be poor. Opposite this and much of even bagging, Pachota, Yachota. Fabian Zenu, Nwelu webino luba vya o. Nyeme goseba faga sobizi omweba. Apostle John o, wone welu diwe ime o. Apostle John o, wone jigino jipa mumandu o. Tabana ku opreze, adile na chine kenu o. Nasigi, happy birthday to you. Mwane zienu mundi fana sege happy happy. Happy birthday, oh daddy, happy birthday. Umugi nasigi, happy birthday, oh. Happy birthday to you. Gold nasigi, oh, happy birthday, oh. Mwagi gold nasigi, happy birthday, oh daddy. Happy birthday to you, oh. Many more fruitful years ahead. Una mirabel nasege, happy birthday, oh daddy. Mirabel nasege, happy birthday, oh daddy. Oh, happy birthday to you, oh. Many more fruitful years, daddy. Mwagi success in nasege, happy birthday, oh daddy. Happy birthday, oh daddy. Happy birthday, oh fruitful years ahead. Yeah, ooh.
Ekelo ya muma chileke kasele choya mmanuwa.
Choya mma.
Eki kwa muma. Yani iko kukwoso.
Iko kukwoso.
Amani yeses yu. Kukuchuku. Wane chileke kosili nuwa. Hopuzi nega.
Wana buzi nega. Kocha ya.
I say many, many, many years.
Many, many, many years to you.
I say more fruitful years.
More fruitful years to you. Oh, oh.
I say many, many, many years to you.
Yeah.
More fruitful years to you.
Happy birthday.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
How are the SS?
How
are the SS? How are the SS?
I say many, many, many years.
All fruitful years ahead.